Najua una deli unapanga maplans, lakini usibuye mipango kiban. Kama usha blanda kufix must, we mwachie Mungu atapanga relax. Kama unanuma yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie. Kila siku una rush ukisaka mamita. Slow down yo pace ukicheza utapita. Deli una struggle kitre kujifiga. Na penye imefika unashika mafiga. Na kama izozo sikap mwachie. Usitense na pressure my bro mwachie, mwachie, mwachie. Mwachie, we mwachie nomo sibuya nasikia. Omnipresent na mnusa kuhia. Na sizi kapji unajua na nisikia. Ndo mana natunga hii symphony. How many times ame slept for me? How many times ame fight for me? Been there for me. Ndo mana natunga hii symphony. Kamu na numa yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie. Kamu na numa yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie. I fear no man, fear no evil. Kamu na no man toke nipo. Na siko same collab wa last year. Kani smoke incest na ashia. Na face my fear. Na wazi ya hope kila stu na ingia. Na watu wa pressure. All my peers na jua na kesha wakisakania. Nia, najua una deli unapanga maplans. Lakini usibuye mipango kiban. Kama usha blanda kufix must. We mwache Mungu atapanga relax. 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 Kama unanuma yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie. Kama unanuma yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie.
Atuwezi ngangana milele. Najua vitu poa zifai kuwa rushed. Macho imetaza mambele. Juboy wa ghetto kufocus is a must. Process na trust, imani ni fast. Awezi pata moyo kama inabuya. Enough is enough, mediam inavast. Na vision andonyo nile hallelujah. Mwanya kuna ears to listen as ears. Chai pata pieces buda I share. Imekuwa stress kibao, watu li let me down. Ndo mokoro wakanisho ni muachie. Now I walk in the valley of the shadow of death. Hakuna factor inanichachishia. Brick by brick na jijenga nijengali ya betu. Niki lost fam itanibakishia. Me feel home at most like your ex on Nico. Giving hope to my own people, I'm not special. We all same in this playing field. We was born equal. I know how to hold when it's needed of me. Who can deny when it's easy to see? Nigga shaka funga, I leave with the key. Peace to the ones who believed in a G. God bless.
Kamu na numa yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie. Kamu na numa yeishi mwachie, mwachie, mwachie. Atuwezi ngangana milele mwachie, mwachie, mwachie.
Kato lewa nzaji ujua.